si. Mubye mizanyo Alan Okero hazanyira mu Young Africans ya Tanzania halondedwa bannamawulire abasaka agebye mizanyo Wanswario Stars Sports Awards ne Jude Color Solutions Sako Fortbet ng'omuzanyi yasinga banne okukyanga kapiro omwezi oguwedde. Okero yatebera Yanga goole ziwerako omwezi oguwedde. Mu misinde Perth Kemutai tavuganyiziddwa bwe yawangula embiro za mita 13 ez'okubuuka obusengeza ya Diamond League ezaali e China. Atenga Christine Namulumba Kango yasinze mu kubaka.